In Light Radio.
I remember when I couldn't level up. I was trying, but I couldn't level up. It was rough. I said, start feeling like I had enough. Then I contemplate giving up. If you're feeling like you can't level up, I'ma make you not stop at all. Because right when you start feeling like you can't level up, that's when you have to shut the devil up. I remember when I couldn't level up. No, my money couldn't level up. Doing what I must, seem like there's always another level up. That's why you always find me looking up. But sometimes, in my life, you know me, I for rebel up. My hair up on my fights in the club. Every day, me try level up. So, me striking them hard, me go hard until I get to God.
You can do it, wow, wow. Never stop. Come on, sir, papa, why? You can do it, wow, wow. Never stop. Come on, sir, papa, why?
Niaje, ladies and gentlemen, habari zenu, how you doing?
Karibuni sana, yeah.
Mkofiti, I hope mkofiti, it's a beautiful day, and even if it isn't, we're here to make it better with insightful insights that keep you advancing to betterment through enlightenment.
Only on InLight.
So asante sana kwa kutune in to InLight Podcast, na karibu sana to Chill InLight Studio. If you're under the sound of my voice, then you know that it's your boy who became a man, Regan the Big Man, a.k.a. Rig Mitch pale Instagram.
And Kimandi, just Kimandi pale on Instagram, Twitter at Hygiene. Yeah, and this is Love and Hustle.
Kabisa, the show that has you flexing your muscle, ndo ujenge yo hustle ama namna gani. That way, if you're working out, you can keep blazing. If you're competing with yourself, keep racing. If you're inspiring and motivating, keep blessing. If you don't have a clue, start and stop guessing. If you're making moves, keep pacing. And if you want to move faster, start skating.
Yeah, start skating.
Kabisa.
Karibuni sana tena sana.
And if you want to know about skating, leo tunabonga kuhusu skating. Na hapa kwa studio pia tuko na mgeni amekuja kuongeza to the positive vibes to mianlish kwa studio na kwa airwaves zako.
It's all about skating leo. So akona ni CEO and founder of Firefly Skaters. It's a school ya kufunza na how to skate. Ni boys wa mtaani, ni hustler. Na skating yake ni nasikia zinaitwa inline skaters. So onyi, Karibu sana
Calvo the Inlight Skater.
Asante sana kunichukua. Nimefurahia sana kuja hapa.
Yeah. So onyi, feel at home, usi dance kidogo.
Ndio. Naona hii ni studio. Nimezoea kukaa nje.
Relax. Hapa ni mtaani, sip maji kidogo pia. Mm-hmm. So yeah.
So tunataka ku dive in right into the topic. Kitu ya kwanza ningependa kukuuliza. Right. Usha why slide na hizo skating kwa DM?
Kuslide tuseme labda watu slide. Yeah. Slide kwa DM yangu.
So unawafunza kuslide, safi.
Nawafunza kuslide na skate, lakini wao wana slide na simu kwa DM.
So wani, yeah. Honestly speaking, mimi nimekujua for a very long time. Hadi unajua hivyo. Sijai kuona na interest ya skating for ile period tulikuwa pamoja, ilikuwa tu futa. Unaona bake vitu ndogo ndogo kaa hizo. So nini ilifanya ukaanza kuskate?
Unajua life ni kujaribu vitu mingi, so you only live once. So niliona acha nijaribu kufanya kitu kingine. Nikaona acha niingie kwa skating. Niliona tu nilikuwa natembea kwa barabara, naona mtu amenipita mbio. Amevaa viatu ziko na miguu. Ha, nikasema, hey,
ala.
Kumbe mbe naweza kuwa gari. Nikasema, hata mimi nataka kuwa gari. So nikatafuta best yangu mwingine hapo, anaitwa Ali. Shout out to Ali, yani yeye ndio baba yangu.
Mimi najua ngo ndio baba.
Anaitwa Alibaba.
Alibaba.
Kale kale and the 40 thieves ndio mzee wa kwanza
kabisa.
Sasa unajua kila baba lazima akuwe na baba baba yake. Sasa yeye ndio baba yangu na mimi ni baba ya wengine wengi. So nikaona Ali hapo akisketch nikamwambia nataka ku kama pro nikamwambia bro nataka ku skate hata mimi. Akaniambia nunua viatu, viatu ni pesa fulani. Nikamwambia sawa, lakini sasa sina pesa, kama zanisaidia na zako ni skate, nikijua jua nitanunua zangu. Na hapo ndio sasa the journey of 1,000 miles ilianzia hapo.
Literally
hapo ndio sasa ilianzia.
Shout out kwa Ali, ni fiti kuinua boys wako wa mtaani pia juu yenye kaa na dona unaweza msaidia. Mbona usimsaidie
muokolee bana?
So yeah,
hiyo ni kitu muhimu sana kinyo unafanya. Big up yourself pia. Eh, kama bedhe hamjaona onyia kiskit, inafahamu cheki YouTube kuna vida moja moto.
Kuna vida moja moto tumewaundia before tuwalete kwa hii show, ndio ndio mjue ni nini mnakuja kusikia.
Unadhani tu kuskit ni kuenda tu kwa ground? Pia ma fire flyers hapa hivi wana fly na hizo skit.
Kabisa.
But alikuwa anani show. Skating ni mode of transport. Unaona car, bike, kusaiko. Alinishow ni a mode of transport. Yeye huenda nazo mbali. So niko like hizo unaweka tu kwa bag. Unasikia ati eh kuna traffic, acha nishike.
Let me go.
Unafika naona.
Nakwambia unatoka tu Tao hadi Dusty South in a few minutes. Wanashindwa kwani huyu jamaa? Hadi traffic ni 3 hours lakini unafika na 40 minutes.
Kwenye unachokea unasimamisha matatu na dandia mpaka mwisho. So yeah, this is In Light. Leo tunaongelea kuhusu skating onyo kwa studio pia. Regan the big man, na mimi Kimande kama kawaida. So tutaenda break, DJ do your thing. Alafu yeah, see you right back.
Yeah. Life is sweet when the sun up, like the trees in the summer. When the seas are troubled, and then we all need someone. My life, I'm up. No be smart in Amma. We all strive Amma to live life in a comfort. So forgive me if I fumble, cause I'm only human. Somebody move that I don't know. Hit them with a 7-box combo. Always looking out my window, paranoid and confused. I'm not sure anymore who is knocking at my door. And so as the day comes, as I go on, protect me, Lord, I cannot trust my neighbors. Be my savior when that day comes. Defend me from my enemies and my neighbors. Said I stand on it. In a private lane I land on it. Lily hood and they call me Bankoli, cause I walk around with a bank on me. Shoot them Gangnam style, put the gang on them. Twist my fingers up and bang on them. Lily hood, lily hood, lily hood. Different type of evil available, and any one of them can kill you at any time. Anything can happen, no. Any one of us could have been pop smoke. We must go when the most I call us. So I'm paranoid, but I line bipolar. Wear my vest and clean my corner. I ain't going out, brother. You can bank on it. You can put $100,000 on it. Anything I said, I stand on it. In a private lane, I land on it. Lily hood and they call me Bankoli, cause I walk around with a bank on me. Shoot them Gangnam style, put the gang on them. Twist my fingers up and bang on them. Nobody know tomorrow. Choro ka choro. And if a boy feel macho, make him leak red like a tomato. If him not dead, then him comatose. As the day comes, as I go on, I know what you'll find me, oh Lord.
karibuni sana, we back.
Yeah, welcome back. Na najua the music enthusiast anatubamba na hizo mangoma zenye na unleash kwa studio.
Avan.
Call him the scratch terrorist.
Atafanya ni
drop. Ana drop. My beats ka green.
Uwe buda gani ulikula sabuni.
Wow.
Sawa, tunabambika.
Tunabambika. Mimi nimesema nini? Sisemi kitu tena. Lakini.
Yeah. Achana msana ngoa mbaya. Uko na dental issues. So you've seen how fast our break was. Mm-hmm. Probably tumeshajua how to skate. Bana. That's why we are fast.
Yeah,
so karibuni sana. Onyi bado in the studio ajaenda mbali. Onyi, salimia wase.
Yeah. Mambo vipi?
Shout out. Labda manzi yako. ule dem flani ukubamba ukimfunza kuskate.
Manyani slide kwa DM na akabaki.
Yeah, bana.
Congratulations, yeah. Bana. Uh-huh. Umepata mtu atakuwa na slide every time.
Anaitwa Ann. Yeah, alikuja nikamfunza kuskate juzi.
Alikuwa like, ni jina moja kwa Wilbur.
Nikitama jina yake yote labda kwa nataka ni shout out. Kuna labda mama yake anasikia.
Ama kuna mwingine mwenye utatumia na utaki asikie ajue ni nani.
Ajue ni anu mgani.
Anaitwa Ann Sharon.
Anaitwa
Sharon Ann.
So yeah, this is In Light Hustle kama kawaida. And yeah.
So, nilikuwa nadai kuuliza onyi hapa maswali kadhaa kuhusu skating. Hapa yeah. Tunadai kuku big up either way, whatever kini unafanya. Hustle yako ni muhimu, whatever unafanya at this time, fanya na roho yako yote.
Kamjeshi, ukiuza manguo, uza vizuri, kabisa, by fitting.
Kabisa. Kila mtu mwenye anapiga hustle, piga hustle na bidii. Kwa hivyo kwa onyi, ulianzaje kuskate?
Okay, mimi, after kuongea na Ali, akaniambia atanipatia viatu.
Yeah.
So, nikaanza kujitrain pole pole.
Wewe mwenyewe?
Nilikuwa na rafiki yangu ambaye sasa ni assistant wangu pale kwa Firefly Skating.
Mm-hmm.
Tukaanza na yeye siku ya kwanza. Tunajifunza tu, unavaa viatu, unaamka. Unajaribu kuskate venye unaondanga hata kuskate unaanguka chini kwanza.
Hey.
Unaamka tena, unaona hiki hatu haitaki nifanye hivi. So nataka nifanye hivi. Sasa unafanya hivyo. Kidogo kidogo tena unaanguka. Unaona makosa ni gani? Sijafanya hivi.
Tena unafanya. So lazima uko umeiva hesabu.
Lazima upige mamata.
Lazima upige hesabu.
Lazima upige hesabu zingine azijuani. So mimi nikafanya hivyo. Tukiwa na Karis. Day 1, day 2. Siku ya 4 tulikuwa tunajua kuskate.
Siku ya 4.
So nikaa kujifunza kuendesha baisikeli.
Safi. Na tulijituma, tulikuwa tunaenda like kutoka saa 5 hadi 6 jioni. Non stop. Tuna train.
Hours on hours.
Hours.
So umesema wewe ni CEO wa Firefly Skating, si ndio? Ni nini ilikufanya after umejua kuskate? Probably ungekuwa tu a freestyle skater, labda tu una nini ilikufanya ukaanzisha chuo yako ya skating juu?
Yeah, okay, venye nilianza kinyilifanya nifungue Firefly Skating, kulikuwa na coach mwingine pia alikuwa the other side of the town.
Mm-hmm.
Na huyo coach nilikuwa naona watu si wengi huko wenye wana skate, so
tao wapi, hathi ama tao
hapa tu Kitengela
Kite.
Tu mm-hmm. Mm-hmm. Hapa tu Kite kuna coach mwenye sasa prices zao zilikuwa a bit tu nini, sasa watu wakuwa napendelea. Watu wengi wakuwa skating.
Hmm.
So juu mimi pia, mimi sikufunzwa na mtu, sikulipa nifunzwe.
Hmm.
Sasa mimi nikasema, acha nifunze watu, but a cheaper price.
Hmm.
Sasa ndio huyo, nikaongea na huyo coach akaniambia, ni sawa, wewe enda ufungue hiyo base huko. Alafu pia tutakuwa tunakuja mashindano, so wewe enda ufungue huko. Coach akanipatia go ahead.
Hmm.
Na mimi nikapata Karis, nikamwambia Karis, twende, tukafungue yetu hapo, hata sisi tutrain watoto. Hmm. Sasa hapo ndio tukafungua Firefly. Skaters.
Kali.
And speaking of prices, unachajaje hizo prices zako sasa at this rate ya watu wa watu wa bigi? Labda hizo viatu za kuskia tunaweza kuambia ni pesa ngapi?
Okay, kwa prices tuna tuko na various nini, tuko na bouquet, tuko na different categories. Mm-hmm. So unaweza chagua kama unataka ku skate 1 hour ama 1 week ama unataka kutupatia contract. Uh-huh. Tukufunze skating for hadi ujue. So hadi ujue tuna charge 2k. Hadi ujue within 4 weeks unakuwa skater. Mm-hmm. Alafu that is hiyo ni punch, hiyo ni 500 kila wiki. Mm-hmm. Alafu within 4 weeks ushakuwa skater. Alafu kuna wale ma clients wengine pia wanataka per day. So per day tunawa charge 100. Mia 1 hour tunakufunza hapo skating. So kama uko na viatu zako tunakufunza na chipa nini ndio inakuwa hiyo bei. Lakini kama una kiatu utaongeza 50 juu ya kuhaya viatu zetu nyenye tuko nazo hapo.
Fiti na price ya kasa inataka kubai viatu. Mm-hmm. Uko unanifunza na viatu zangu. Price za viatu ni zinarenjia aje?
Okay, ina depend juu skating pia. Kama bicycle pia kuna aina ya bicycle, kuna mountain bike, kuna hii Black Mamba. Mm-hmm. Kuna hii nyingine hii za kure. Sasa kuna bicycle ya 1 million nimesikia.
Ya bicycle ya kupedo.
Bicycle, kuna bicycle ya 1 million na kuna bicycle ya 2 million na kuna bado bicycle ya 500. Yeah. Na bado kuna bicycle ya 5k. So skating the same thing. Mm-hmm. So normally kuna kuanga na two types of shoes. Mm-hmm. Kuna hard boot na soft boot. Soft boot ni ile ngumu kabisa, as in kama plastic. Mm-hmm. Unaweza iosha na ikauke within that one day, lakini soft boot ni kama kiatu yenyewe iko. Mm-hmm. Soft ndani ni kama tu kiatu. Mm-hmm. Alafu pia kuna viatu ndogo na kubwa in terms of wheels. Kuna mguu zinaanza from 64 millimeters to up to 175 millimeters. So the higher the millimeter, the bigger the wheel. So inalingana ni kiatu gani unataka kununua. So viatu normally viatu zenye watu wengi hutumia ni 80 millimeters kama zangu, na most zenye ziko kwa academy yetu Firefly. Mm-hmm. Most na kuanga 80 millimeters. So hizo zina range from 2500 up to 7000. Mm-hmm. Depending on the shoe size na type of the shoes. Mm-hmm. Na quality pia. So the range is between 2500 to
7000. So ni ujue size yako ya kiatu. Mm. Yes, sir.
Kwa hivyo size matters, know your size.
Eh, juu kiatu lazima ikushike ndio uweze kuskate. Bila kukushika hakuna mahali unaweza enda mahali.
Yeah, vile mnachaguanga size ya maboy pia kuna size ya viatu. Know your size. So size yako ndio bei yako.
Size yako ndio bei yako.
Safi safi.
Na unajua hii ni kitu muhimu sana. Hii ni kitu inasaidia vijana huko nje.
Kabisa.
Lakini vijana hawajui benefits za kuskate ni gani. Unaweza ambia vijana kuskate inawasaidiaje ndio wakuwe motivated kuskate?
Okay, skating iko na benefits mingi sana depending on your passion na area of specialty kenye unataka kufanya nayo. Mm-hmm. So kuna wale watu wanakuja kuskate just for fun. Mm-hmm. Na kuna wale wana skate ndio waende mashindano. Uh-huh. So mostly mimi kwa Firefly skating watu wangu wanawaambia mimi nitakufunza kuskate, lakini benefits za kuskate nitakwambia zote, wewe chagua yenye unataka kuenda. Mm. So the benefits of skating ni number 1. Mm. Unapata marketing contracts.
Okay.
Unaweza pata product fulani, kampuni imetoa product, nataka watu ku market hiyo product. Mm. So wanaita skaters, mnavalisha reflector na mangu ama t-shirts.
Ma t-shirt zao.
T-shirt zao mna skate kwa barabara mki. Ni kama road show.
Lakini
another ingine benefit ingine ya skating ni unapata contract na promo contract sana sana communication industries kama Safaricom na Airtel. Wakiwa na road show wanawaita. Mm-hmm. Mnaenda hapo ku
mnashikilia lori
mnafuata lori nyuma
sana. Twende sana
mnafanya road show
escort.
Escort mbaya.
Alafu benefit nyingine ya skating unaweza enda mashindano. So ukikuwa na tournament unaweza amua ku join, u register tournament, twende u join, u race, ufanye skills zako kwa cons, alafu upate hiyo pesa. Yeah, that's the benefit of skating.
Na health wise
Health wise pia skating ni kama kuendesha baiskeli, ni kama unakimbia mbio. So ukisikia mtu ameskate kutoka Kitengela hadi Nairobi, hiyo ni 2 hours. 2 hours kukimbia. Ni kama umekimbia, ni equivalent kukimbia kutoka hapa hadi Nairobi.
Hiyo ni half a marathon.
Half a marathon. Sasa ni vile unasaidiwa na gravity kama mteremko.
Wow.
So right. Health wise inakusaidia una keep fit, mwili fit. So skating pia inafanya mwili nakuwa chonjo, nakuwa gangari.
Wale madem napenda tall, dark and handsome. Kuna moja hapa kwa studio mnamsikia anakimbianga. Anakimbia.
Na si kukimbia tu, ana slide.
Na ana fly.
Na ana fly.
Na for the record ako taken.
Ai.
Mshaambiwa kwa hivyo kama ulikuwa unatafuta mwingine usijali, tutajifunza.
So mostly watu hutoa mtu kwa mtu mwingine.
Kwa Sharon ni ngumu kunitoa.
Hey, kumbe ni Sharon. Sawa, tumesikia.
Ilikuwa hadi tumesahau.
Tumesikia.
Ilikuwa tumesahau. Anyway, tunataka ku encourage watu, Kenya unafanya, uendelea kufanya. Unaona hapa ukiskate unapata do, unakuwa healthy, unakimbia, una slide, unafanya kila kitu. As long as uko persistent, uko consistent,
na unakuwa taken
kabisa.
Wanakutafuta juu unaenda mbio sana, wanataka ubebane.
Si mademo upenda mtu ana
spin.
Ako fast. Si kwani sigari iko fast, ndege si iko fast. Nduthi si iko fast. Alafu si skating iko fast.
Iko even fast.
Alafu. Sasa ndiye.
Mtu anaenda mbio kuliko magari na jisiko kwa jam. Skating. Anyway, we I've enjoyed that. Na kabla uende mbali, sikiza kinyi DJ leo anakusampolia. Prepare your musical taste buds as the DJ samples us. One of my favorite DJ.
Yeah, yeah.
You always wearing them glasses. You don't wanna let no sucker look you in your eyes, huh? Better show them eyelashes. You love what you do with a passion. Ooh, that trash. I fuck with you, girl.
All he wanna do is gas me. How we end up in the backseat? Just tryna get to the bag. We on the same page, you the same way. Only keep the fam around me. So let me know what it's gon' be. I don't plan on getting no sleep. While we doing our thing, moving too fast. Candy paint with the windows all black. Seats creme brulee, what they gon' say? With the top down, screaming money, anything. We up till 6 in the morning. When the sunrise, we'll be on it. Ooh, I got 5, you know it's all live. Tell me when to go, baby, when we gon' slide. Baby, when we gon' slide. Hey, hey. Up all night, baby, when we gon' slide. Oh, yeah, yeah. Baby, when we gon' slide, slide. If we on a run, nothing matters when we one-on-one. Looking at us cause we going dumb. We on the same wave, you the same way. You know I'll be down if it's with you. Where we going, baby, what's the move? We should take a trip up to the moon. Get a room, doing our thing, moving too fast. Candy paint with the windows all black. Seats creme brulee, what they gon' say? With the top down, screaming money, anything. We up till 6 in the morning. When the sunrise, we'll be on it. Ooh, I got 5, you know it's all live. Tell me when to go, baby, when we gon' slide. Baby, when we gon' slide, hey. Up all night, baby, when we gon' slide. Hey, up all night, baby, when we gon' slide. Up all night, baby, when we gon' slide.
I need a vacation. I need my b- in an apron. Booty all out cooking bacon. Orange juice and Ace, so we drinking. I only come out when the stars out. I'm on a mission, but we far out. The city talking with a large mouth. Yeah, they after the boy like Fallout. 400. Drop it, give me 50, girl. Drop it, give me 50. You should slide with me, cause you be tripping when you miss me. You gon' hold me close and on your neck gon' be a hickey. I ain't gotta do too much, I know it get you sticky. I ain't gotta know astrology, I know your vibe. Skip the foreplay, you don't let with your mind. I ain't giving out apologies when I'm behind. Then up the seats of the brand new ride.
Doing our thing, moving
moving too fast. Candy paint with the windows all black, seats creme brulee. What they gon' say? With the top down, screaming money, anything. We up till 6 in the morning. When the sunrise, we'll be on it. Boy, I got 5, you know it's all live. Tell me when to go, baby, when we gon' slide. Baby, when we gon' slide, hey. Up all night, baby, when we gon' slide. Hey, up all night, baby, when we gon' slide. Up all night, baby, when we gon' slide.
Stand up the seats of the brand new ride.
Niko na swali ya mwisho kwa Calvo aka Inline Skater. Corona imekuendea aje? Hii time ya corona una handle aje hiyo pandemic ukiskate? Umekuwa na challenge?
Corona tunashukuru Mungu kwanza. Unajua
yani wale watu wanateki wanachekanga kwa mazishi. Ndio.
Ndio. Yeah. Take advantage of the situation. You benefit in some way, una flow nayo. So corona siko ubaya, lakini wakati huu wa corona watoto wengi wako nyumbani na you know that is our target audience. Watoto wengi ndio sasa hizi hawana kitu ya kufanya, so
nawaambiwa wakasome, wakafanye homework.
Sasa sisi pale tume make sure tuko na sanitizer, tuko na hawezi kuja hapo bila mask. So ndio watoto wa nini? Ndiyo corona is spread, unaona? So sisi hapo corona, sisi upande yetu tuna make sure tuna take measures with strictness. Tuko sana, tuko strict sana na measures za corona. So ndiyo sababu watoto wako wengi pale. Na wako watoto ndiyo one of the people wenye wako exposed.
So corona imewaletea tudo hivi.
Corona ndiyo imefanya sasa pesa ikuwe mingi, juu watoto wako nyumbani, hawako shule.
Amekaa ni mingi, si tufike busy baadaye tukitoka.
tutajua hiyo.
Tunaweza sema you are among the COVID millionaires.
Yeah. Walimwacha wakinini hiyo. Hapo chini ya maji.
Hawajamcheki.
Tunashukuru Mungu.
Hey, so right. Anyway, kama kawaida tuliwaambia, tuliwaahidi tunawaletea something new. If you didn't know, now you know. And kwa if you didn't know, now you know. Leo tunataka kuwape something enlightening about skating. Skating, kuna viatu different types if you didn't know. Kuna inline shoes, skate shoes. Kuna quad skate shoes. Kuna skateboard. Na kwa fireflyers, kuna adi bike. Yo tunaweza assume ni a type of skate pia. Yetu ni kubwa. Unairide.
Una skate na.
Kuride si nigazi ya madema.
Ai. Kuna mabikers. Riding also. And in addition to that, skating ni kitu mpya sana huku Afrika. Imagine the first time there were skating competition and skates here in Africa was in 2004. Here in our neighbor's country, our neighboring country, Uganda. That was the first time skates ziliingia kufa. Na kwa Kenya, tuko na mzee wenye hapa. Yeye ndo ana pioneer skating. Huku Dusty South 110 Kitengelo kita kumpata. Cheki la mizetu. Utacheki kunda pinduthi, gari, pikipiki, na onyi the skater.
Na kwao ni karibu na Uganda.
Bana, na kwao ni karibu na Uganda, mind you. Kwa hivyo, si ati imetoka mbali. Wanahamia huku kina onyi.
One of the pioneers. Mimi ni moja kati ya.
Wewe ni moja kati.
Wale wanaandikanga kwa vitabu. So, onyi? Utaambia nini wase kitu ya mwisho? Kwanza kwa ule mse mwenye ashai jaribu skating ikamwendea vibaya, kwa like fuck mister, nako like sitai jaribu hii kitu tena.
Okay, tunakuanga na hadi pale wanakuja, wanapata client amekuja amelipa hiyo wana wa mia. Unamfunza hivi kwanza, unajua kuanguka ni lazima. At some point utaanguka ukipata
hadi kwa bike lazima uanguke.
Hadi kwa bike lazima uanguke. So hapo kwa client akiavaa alafu anguke, anasema toa hizi viatu, toa. Sitaki kuvaa tena. Kama hivi ndio watu wanaanguka, sitaki. So kwa wewe, kwa mtu yote mwenye ako hapo nje uko na passion about skating, it all start with interests. lazima uweke interest hapo. Na alafu ukikuja pale tunakuelezea tu venye unafaa kufanya. Alafu kama ni fast learner, unajua raka na unaanza kusikia tu unaanza kufanya biashara yako. Kama ni slow learner tuna deal na wewe kama wewe venye umekuja. Tuna deal na wewe, lakini make sure one sure thing, ukikuja kwa Firefly Skating Academy pale, lazima utatoka kama unajua kuskate, as long as kuna hiyo interest.
Lazima
interest muhimu.
So na so ni ukianguka unaamka,
ukianguka unaamka unaendelea
kabisa. Ujue tu kuclap ni wewe unafanya
kitu. Juu ukianguka pia, ukianguka huwezi umia. Tuko na guards, tuko na helmet, tuko na shin guards, so uko guaranteed tu.
Unafaa uambie ukianguka utakufa. Wakenya wanaogopa kudate. Unafaa uambie ukianguka utakufa. Ukimwambia hivyo, si unasikia ndio maana kwani bora uhai kutoka hapo. Ni bora sita dead alafu.
Actually nimekuja na viatu zingine hapa studio skating. Niko nazo hapo. Mnaweza jaribu kuvaa kama mjaribu.
Ukitoka hapa nikufurahi.
Ulisema Regan lazima atavaa. Regan lazima atavaa.
Regan lazima amezo viatu leo kabla mtoke hapa
asikie. Ni shaiba. Singumu.
Lazima utavaa bethe.
Lakini quad juu.
Admin nasema lazima utavaa. Lazima utavaa. Tuwezi ambiwa wasewa waende lessons za skating. Na hati hatuwezi waonyesha vile zinaanza. Sasa ndio waende unafaa unaanzisha.
Lead by example.
Lead by example. Si nyinyi ndio to lead.
Zii, yeye already anajua sana. Wewe ni wakuonyesha hao wenye wako like. Fuck mimi sitaki kujua kuja na hii nimeanguka ya kutosha. Wewe tunataka kuwa an example, an epitome. Buda,
unajua kitu yenye ilifanya niache dundani nini? Nilivaa skates nikadunda mara mingi sana.
Na sasa unaona mzoea kudunda. Wewe amesema ukizoea kudunda.
Si niliacha kudunda.
Hai. Hapa basi utadunda hapa buda. Nini?
Kama inahitaji motivation watu wengine wa ndo waweze kuskate, nitavaa hizo viatu.
Ah, si ndio hiyo? Hebu imagine some atimtoya collect. Mimi nilianza kuskate juu niliona Regan alivaa siku ya kwanza na akaanguka na akasimama. Ni lazima utaanguka
basi. Nini? Hizo hadi nijue. Nikianza kuanguka mimi najua ni hadi nijue.
Ndio hiyo.
Sitawaacha. Hivyo ndio iko. Never give up.
So unajaribu on a serious note.
Hiyo nitajaribu.
Everybody makes mistakes.
Everybody makes mistakes.
Kila mtu anafanya makosa. So okay, pale hata kwa barabara na skate ama bicycle ama pikipiki. Unaweza pata accident from nowhere. Sisemi ati
una
kitu inafanyika kwa barabara. So unafaa kuwa na hiyo roho kwanza ya kuendesha hiyo bicycle ama hiyo pikipiki. Ujue. Lazima ujue. So it's the same na skating. Lazima ujue kuskate. Upate balance yote ndio uweze kwenda, uweze kufanya vitu zingine.
Bora utade.
Wewe kama wewe nyi umeamka mara ngapi ndio ujue kuskate?
It sound funny, lakini nilihesabu nilianguka 52 times
ndio nikajua 52 times. Na vile unajua sasa hivi yani ulianguka mara 52, so ina maanisha hata mimi nikianza kutegemea na how fast I can learn, nijihesabie estimate ya 50 hapo
50 to 60.
Ai.
Lakini ina depend pia. Ina depend na venye una nini, venye una handle hizo viatu.
Okay.
Kuanguka si, kuanguka ni lazima.
Ni uzoe.
Na pia ni uzoe tu.
Inabidi uzoe.
Na mimi bado nimeanguka hivyo zote, lakini bado sijafika mahali naenda. Bado sijapata ile. Sijafika mahali naenda.
Ya kuruka ndo the sita.
Ya kuruka ndo the sita.
Nikuulize. Kwa hao wote umewafunza. Kuna msia shai kuja tu akavaa hizo skaters na ashaanza kuskate. Like yes umemfunza. Like ajaanguka ati ile
actually ni bro wangu mdogo
peke yake.
Bro wangu mdogo alikuja nikamfunza na 30 minutes akaikuwa skater.
What?
Apart from that kuna kijana mwingine pia, big up to Bright, anaitwa Brighton. Yeye ndio kimwanafunzi wangu wa kwanza, my first creation in skating.
Yeye ndio kijana.
Si bro wangu.
Bro yako
pesa kwanza. Bro wangu alikuja baadaye. So kijana anaitwa Brighton, yeye ndio nilimfunza. Alikuwa mwanafunzi wangu wa kwanza kabisa pale Firefly.
Wow.
Sasa huyo ndio hadi siku hizi yeye ndio coach mdogo, anafunzanga watoto wadogo hapo alongside Charis Martin. ambaye ni assistant wangu. Big up Charismatic.
Karis, na Karis wewe unanioa hujatokea show.
Karis akuweza kumake, nilimwacha huko. Unajua hatuwezi acha ofisi hivyo hivyo.
Yeah,
oh. So Karis ako kwa ofisi bado anaendelea kufunza funza au wengine.
So yeye ndio sitting chair.
Sasa yeye ndio when the cats are away, the mice will play. Yes, ndio anacheza.
Anyway, that is what was for you, and if you didn't know, now you know. So know now, even though tunafanyanga skating, tunaileta big huku Kenya, huku Dusty South, huku Kajiado na kila place. Shout out to one of the skaters pia minajua kutoka Tawa anaitwa Edu. Shout out skater pia nyenye menotice maskater ni watu daring sana. Huyo jamaa alikuwa anajaribu kuruka kupiga kaa vivi ingekuwa tunnel. Hey, and we do under a design flani. Woo, miizo ndo vitu nilikuwa naona nasema hii skating. Whether uko na balance na quad ama hauna.
Anything can happen.
Kuna dem tulikuwa tunasoma na yeye took. Nilikuwa na daro za sato saa 2 asubuhi. Udem alikuwa anakuja chuo na skateboard. Alafu kwa ilikuwa fast. Kumbuki ni place gani but ilikuwa far kiasi. So alikuwa anashika magari. Zinamvuta zina unacheki tu hiyo. Eh, alikuwa anakuja chuo na skateboard sasa. So niko like wow. Eh, sawa. Sawa.
Hiyo ni noma, hiyo ni noma.
So shout out to all the skaters huko nje. Kina Kamje shenye wanajifunza skateboard na muonanga pale na twistingo stingo.
Hiyo noma.
Shout out kila mse. So onye, patia wase kwenye watakupata.
Kutupata in physical unatupata pale
New Valley.
Hapo ndo tunafunzana. Na pia recently tumefungua YouTube channel. Nilikuwa nimekawia sana, niliambiwa na mafans, fungua YouTube channel tuone vitu unafanya. So nimefungua YouTube channel, fika pale YouTube Calvo Inline Skater - Kitengela. Hapo utapata vitu tumefanya fanya hapo, ma video yetu tunafanya, tuna record, tuna upload YouTube. Ndio hata kama uwezi fika mali tuna nini, tunafunzana live, unaweza watch hapo YouTube alafu unajifunza peke yako. Kama wewe ni skater unajifunza hapo peke yako alafu unajua.
Safi, safi. So,
noma sana. Kwanza enda kwenye mwangali hiyo video enye tumerelease
pa. Kuna video by the way, tumeweka. Tumeweka, nikali. Endeni muiangalia. Labda itakupatia interest ya kutaka kuskate. Yeah. Labda itakua tu like, eh.
Trailer,
lakini, watu ni worth kuiangalia. Ni worth kuiangalia. So, that was Calvo. Yes, CEO and founder wa... Firefly skaters.
Wanafunza ku skate na quad skaters, inline skaters,
skateboard,
bicycle, everything wako nazo. They got you covered. CC at inlight_podcast pale Instagram.
And this is Love and Hustle.
Kabisa. And we are doing major stuff. Kwa hivyo zidi kutucheki. Shout out to you. Asante sana. I'm Regan the Big Man.
Kimanthi kama kawaida, just Kimanthi.
Uh-huh.
Alafu before tufunge, very soon tunafungua Instagram account yetu ya Love and Hustle.
Kamisa.
So fans wetu mnaweza tufollow hapo.
Uh-huh.
Suggestions on topics, critics pia you're welcome. Unajua we build on criticism pia. So yeah.
Every type of feedback tuta appreciate sana.
Na pia tutakuwa tuna update na shows zenye zinakuja na previous shows. So yeah, keep it locked, stay tuned. This is Kimanthi once again.
And this is Regan the Big Man.
The show is Love and Hustle.
And we out.
Peace.